ubundi ndirimbo yanjye nitangira nicaye nkagenda mpaguruka gake 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 mpaka nsimbutse yewe kaye yewe kaye Kundi chawana Na huye mubana Unye chizwe na bana Murekabana mansang Pito tununja mabana Pito na bomba zabana Ziku chinisha na bana Kuna bana tusabana Mbabi belo, njolo Kani njera jeza kuwa imbelo Shinjiro, kandugo Wabona mumi mbie ngoni jishe kuchabana Nuyu chesu tangumwana Apu nisa yes Yeah Shabana Yeah.